jangu singiza Yesu,
guhimbaze mushire Yesu,
vuki bitangaza ukora,
vuki bitangaje, hallelujah, urakome.
Jangu singiza Yesu,
guhimbaze mushire Yesu,
vuki bitangaza ukora,
vuki bitangaje, hallelujah, urakome.
Jangu singiza Yesu,
guhimbaze mushire Yesu,
vuki bitangaza ukora,
wambido yenari mubi ungiru jichiro chishi niyo mabu na zabi checheka zabi vuki mizi yose zayangu singiza Yesu,
zayangu singiza Yesu, guhimbaze mushire Yesu,
vuki bitanga
tangiye umba hafu kamibaraga ndetse niyo gutabaje wihutira kuza kunabara niyo mpamvu nateshuka inzira niringiye kugeri wacu zajyangu singiza Yesu,
zajyangu singiza Yesu, guhimbaze mushire Yesu,
vuki bitangaza ukora,
vuki bitangaje,
haleluya,
haleluya,
haleluya, zajyangu singiza Yesu,
zajyangu singiza Yesu, guhimbaze mushire Yesu,
vuki bitangaza ukora, vuki bitangaza ukora, haleluya,
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 urakome,
haleluya,
urakome,
haleluya,
urakome,
haleluya, haleluya.
Amen.
Hallelujah.
Amen.